Malays Music Nigeria.
Ajogo Kaibuno. Lifumana yanu wabazila kukwano wanafati kazi na manu. Lifumaya luchika yena fuzenu. Ole sachewe muna nebodikeo. Oye nane kalisilio. Nachukwa mbamu wanyasilia yinu wanyo mane wano nusobu. Faye belo rakano. Logo dadimego mabu na faso bilenu. Ole sache windu nebo deko. Otume. Onye pezi na leleno. Nankuko habiago, nankuko habiago. Oyami foma sile kalakia. Ebu bedike, iko masini mebole sabiano nenoa. Ay. Ekunde nakande chino. Oris was go back and elio. Chief Dr. Simeon Chris Onyeka. Never know for your money, Kumakia. Okay, when the Wesley get Kibono. Don Chris. Ajogo na waleze. Oyo modika ya kokwa nae. Izu chuku mudo. Oka wama samajala. Nenu wezike. IT Network Engineer. Na Dublin Island Kunubino. Onyomani sono yane kukuyano. Chief Dr. Uchenna Emanweze. Odiche Mwama Sino Lido. Onyomani Sono Yane Kukuyano. Dr. Allen Onyema. Chairman APIS Nigeria. Ajugwana Waleza Kebono. Oye kachukua kuli baba keneli. Okay, mom, we bought a book. Deke, okay, what's in a deco, you know. Agoye wokole Onyomane sole Chief Kletus Oragwa Zenko Zenko Communications Nigeria Ajumana wana za kebola Na yeke nebe zero yomane wano nusubu Wane yero rakano Tike oke wasina nyo pache wino
Ikembao